to the Music Surgery.
Mbali, onasija kutia tena machoni na baki jiuliza uliko je pako shwari ama pameja wana tafrani nimekaa nikawa azani kaona nikutakie baraka kusuli lebaya ulilonte ndea usijali nimeachilia pendola baba lili nisachi mwana lika nikuta nimeinama limenibadilisha limenifanya upya nimesa ulio ya tenda jana nielekeza ili nisamehewe inabidi nisamehe na ili nisonge mbele inabidi nisahau sikuchuki
I wish you good I wish you good
na kuombea
I wish you good I wish you good
sikuchuki
I wish you good I wish you good
na kuombea
I wish you good I wish you
Tukiwa yatima ona tumerudi tunaye baba aliondoka akiwa mjane mama amerudi amepata aliondoka wala tukiwa hatuna kitu tumerudi tumejaza kibubu na yale yote mliyotenda kwa kukosa utu moyoni tumesamea tunabifu Pendo la baba lili nisachi mwana lika nikuta nimeinama Limenibadilisha, limenifanya upya, nimesa ulio ya tenda jana Nielekeza ili nisamehewe, inabidi nisamehe Na ili nisonge mbele